Dusangire ijambo.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndabasuhuje mwe mwese mutangiye mwumva radio ijwi rya Amerika hano i Washington kuri mikro netiye ne Karekezi mu kiganiro dusangire ijambo. Ikiganiro cy'uyu munsi kiribanda ku cyorezo cya Ebola gikomeje kwibasira akarere ka Afrika y'Uburengerazuba bwa Afrika. Umunyamanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon aherutse gutangaza ko ONU igiye gushyiraho ikigo cyihariye gifite inshingano yo guhagarika ikwirakwizwa rya virusi ya Ebola mu bihugu yibasiye. Bwana Ban Ki-moon yavuze ko ONU ubu ikora ibishoboka byose kugira ngo virusi imaze guhitana abantu barenga 2,000,000 icike. Umunyamanga mukuru wa ONU yasobanuye ko icyicaro cy'ikigo cyihariye cyo kurwanya Ebola kizashyirwa ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye mu mujyi wa New York mu mezi atandatu ari imbere. Yavuze ko yasabye inkunga y'amahanga ingana na miliyoni 600,000 z'amadolari y'Abanyamerika yo kugura ibikenewe byo kohereza muri Afrika. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko kwandura Ebola atari ikintu cyoroshye kuko isaba ko umuntu aba yakoze kuwanduye cyangwa se bikanyura mu maraso cyangwa se mu matembabuzi ava mu mubiri w'umuntu wayanduye. Hari abantu bagera ku 400,000 bazwi bamaze kwandura Ebola mu bihugu 4 bya Afrika y'Uburengerazuba. Ibyo ni Guinea, Liberia, Sierra Leone na Nigeria. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama muri iyi minsi nawe nibwo yafashe video ageza ubutumwa ku bihugu byo mu Burengerazuba bwa Afrika. Perezida Obama yagize ati:
On behalf of the American people, I want you to know that our prayers are with those of you who have lost loved ones during this.
Mwizina ry'Abanyamerika ndashaka rwose ko mumenye ko tubafite ku mutima mu masengesho yacu. Turasabira mwe mwabuze abanyu kubera iki cyorezo cya Ebola.
Muri iyo video kandi Bwana Obama yasobanuye ko abantu bashobora kubaha imico yabo bagaherekeza ababo bitabye Imana ariko badashyize ubuzima bwabo mu kangaratete. Perezida Obama yavuze ko guhagarika iyo ndwara bitoroshye ariko ko bishoboka bikorewe hamwe. Uretse kandi ubwoko bwa Ebola bwibasiye Afrika y'Uburengerazuba, Ebola imaze guhitana abantu barenga 30 mu ntara ya Equateur muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Birumvikana ko kubatuye akarere k'ibiyaga bigari harimo u Rwanda n'u Burundi kuba Ebola ivugwa muri Congo biteye impungenge ndetse no guhangayika. Ese hari ingamba guverinoma y'u Rwanda yaba yarafashe zatuma Ebola itarenga imbibi za Congo ngo yinjire mu Rwanda? Ese abaturage bo basabwa iki mu kwirinda no gufasha inzego za Leta mu gukumira icyo cyorezo? Mu kiganiro dusangira ijambo uyu munsi turongera kubagezaho ikiganiro twagiranye n'impuguke mu kiganiro muri isanga kuri rya Amerika cyatambutse mu minsi mike ishize. Twahaye urubuga icyo gihe bamwe mu bakurikira ijwi rya Amerika babaza bimwe mu bibazo bibahangayikishije. Impuguke twatumiye uyu munsi:
Murakoze, nitwa Nyatanyiki, nkaba nyobora ishami rishinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo mu kigo gishinzwe ubuzima RBC.
Ndabasuhuje cyane Dr. Nyatanyiki, murakomeye.
Komeye, muraho neza.
Muraho neza. Ndabashimiye kandi kuba mwitabira ikiganiro cyacu muri uyu mwanya kugira ngo dusobanukirwe kandi dusobanurira abatwumva ikibazo kuri iriya ndwara ya Ebola. Dufite abantu bifuje kugira ngo babahe ibibazo.
Nitwa Ntarindwa Edouard, nkaba ndi mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Huye.
Ndagusuhuje Ntarindwa, ambasaderi wacu aho mu Rwanda, urakomeye?
Ndakomeye cyane, ndabasuhuje cyane ibi bya Amerika.
Ye, ndaguheraho mu kanya ariko reka mbanze mvuge n'abandi turi kumwe.
Nanjye nitwa Habimana Joseph, nkaba herereye mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru.
Ambasaderi nawe Joseph Habimana w'ijwi rya Amerika, urakomeye?
Ndakomeye cyane rwose, ndakomeye.
Twatumiye kandi
ngize mu bwato mangine, nkaba ndi mu Rwanda,
Rulindo mu karere k'Amajyaruguru.
Urakomeye cyane nawe urambasaderi wacu.
Yakomeye cyane gose.
Murakomeye mwese. Dr. Nyatanyi, reka mpere kuri ibi uwatwandikiye Twandikumana Eli yagize ati u Rwanda rwakagombye guhagarika imigendere na Kongo mu rwego rwo kugira ngo rurinde abanyagihugu barwo ubwo n'icyozo cya Ebola nkuko navugaga. Dr. Nyatanyi, ikibazo cya Ebola ku mipaka y'u Rwanda na Kongo mu Rwanda mwe ni ikibazo mubona mute?
Ni ikibazo tubona nk'aho ari ikibazo koko, bitewe n'uko hari ibikorwa byinshi bijyanye n'ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi, ariko tukaba dukomeje gukurikiranira hafi iby'iyo ndwara dufatanyije n'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima OMS mu rwego rwo guhanahana amakuru no kumenya aho iyo ndwara uko hakurya barimo kubyifatamo. Ariko hakaba harashyizweho n'ingamba zo kuba twasuzuma abantu bose binjiye ku mipaka ari ya Kongo n'indi yose duhana, n'indi mipaka yose y'ibihugu byose duhana imbibi.
Aha hari ntarindwa watwandikiye kuri Facebook yacu gira uti mwiriwe VOA uti nge ndasaba u Rwanda ko rwafata ingamba vuba ku mupaka wa Kongo. Ati nigera mu Rwanda nuko uravuga Ebola ni igihugu gito irahita ikwira hose itumari. Ntarindwa hari icyo baza Dr. Nyatanyi?
Murakoze cyane nyakubahwa muganga. Ikibazo cyanjye cyagiye watubwira bimwe mu bimenyetso simusiga bigaragaza indwara ya Ebola kugira ngo umunsi wenda abanyarwanda cyangwa se abaturarwanda babona bashobora kwitabara inzego z'ubuzima, ndetse mukatubwira n'uburyo nasaba inzego z'ubuzima. Murakoze cyane.
Murakoze. Ibimenyetso simusiga by'indwara ya Ebola, ubundi indwara ya Ebola ikiranga cya mbere ni uko umuntu wagaragayeho ubu burwayi agira umuriro mwinshi cyane, ndetse akagira n'amavunane, kubabara umutwe, gucibwamo. Ariko ubundi ikimenyetso simusiga cya mbere na mbere cya Ebola ni uko hejuru y'ibyo byose umuntu agira ikibazo cyo kuva amaraso ahantu hose hari umwenge. Kugira ngo nicyo kimenyetso simusiga hejuru y'uwo muriro umurwayi yageze muri faze aho amaze kuremba, ni ukuvuga ngo abasha kuva amaraso ahantu hose hari umwenge. Ku bijyanye rero n'uburyo abashinzwe ubuzima babyitwaramo, ni ukuvuga ngo habayeho gahunda nyinshi zijyanye n'amahugurwa y'abaganga bose mu gihugu, ibitaro byose ndetse n'ibigo nderabuzima byarahuguwe bahabwa amabwiriza, ndetse n'ejo bundi habayeho noneho n'amahugurwa y'abajyanama b'ubuzima bose bo mu Rwanda. Bivuze yuko abantu bose bashinzwe ubuzima mu Rwanda icyo kibazo barakizi, bazi uburyo iyo ndwara bayirinda, bazi uburyo yandura, ndetse bafite n'ibikoresho byose byasabwa mu gihe baramutse babibonye umurwayi. Muzi yuko akenshi iyi ndwara ikunda kwibasira cyane cyane abaganga bitewe n'uburyo yandura, yandura mu buryo umuntu agiranye contact yaba ari amaraso, yaba ari inkari, mbese amatembabuzi yose menshi yo mu mubiri. Ibyo rero akenshi muzi yuko kwa muganga ariho y'abarwayi bashyikiye, hari igihe bisabwa yuko bagufatira amaraso cyangwa bagushyiramo za serumu. Ibyo rero bigatuma rero abaganga ari bo baba bafite uruhare runini rwo kuba bakwandura. Ibyo rero twabifatiye ingamba tubahugura, tubaha ibikoresho bigenewe bose, haba mu bitaro, haba mu bigo nderabuzima, ndetse no muri n'abajyanama b'ubuzima.
Ahubwo se mfatiyeho Dr. Nyatanyi, umuntu wanduye tuvuge Ebola ayandujwe n'umuntu bahuye cyangwa se biturutse ku mpamvu zitandukanye mumaze kuvuga, uwo muntu ucyandura kugira ngo ubwandu afite bugire ingufu kuba aba yabasha kwanduza undi muntu ukurikiyeho, bimara igihe kingana iki?
Ubundi bimara hagati y'iminsi 2 n'iminsi 21. Ubundi ni ukuvuga ngo niba uhuye n'umuntu uyu munsi akaba yakwanduje iyo ndwara, uba ushobora kugaragaza ibimenyetso ku munsi wa kabiri cyangwa ku wa gatatu cyangwa ku munsi wa 10 cyangwa ku munsi wa 21. Ariko ntibijya birenze icyo gihe, ari nayo mpamvu akenshi iyo mujya mwumva ko abantu bashyizwe mu kato barimo gukurikiranwa, ubundi akato kamara iminsi 21, bivuze yuko icyo gihe niyo waragiranye contact n'umuntu uzwi ko kuba yararwaye iyo ndwara ukashyirwa mu kato ukamara iminsi 21 nta burwayi ugize icyo gihe bavuga yuko nta utigeze wandura
noneho
ubu rero
nagira ngo mpe ijambo Habimana Yosefu hari ikibazo ufitiye Dr. Nyatanyi
ikibazo ndagifite ikibazo ngira ngo mbaze Dr. ndagira ngo mubaze bundi tugatwumva ko indwara ahanini ziza ubujya ziza biturutsemo cyangwa se hari ahantu zagaragaye bwa mbere indwara ya Ebola rero ikigaragara ni uko iri kugaragara muri iyi minsi ese mu gihe cyo hambere yaba yarigeze kugaragara ikindi kibazo namubaza ntese iyo ndwara haba hari agakoko kayitera ese ko nk'abashakashatsi bumva amateka ya Ebola ari nk'ayahe ni icyo kibazo nagiraga ngo mubaze naba mubajije murakoze
kirumvikana urakoze cyane nawe Habimana Yosefu Dr. Nyatanyi
murakoze cyane ni ikibazo cyiza amateka ya Ebola ubundi yatangiye mu gihugu cya Congo icyo gihe kitwa Zaire mu gace kitwa Kikwit akaba aribwo bwa mbere yagaragaye nyuma yaho ikomeza kugaragara mu bindi bihugu nka Sudani no mu myaka ishize yajyaga igaragara cyane cyane mu gihugu duturanye cy'u Bugande ariko ejo bundi noneho bikaba byaragiye muri biriya bihugu byo muri mu burengerazuba bwa Afurika ubu ngubu nyine ikaba yiganje muri ibyo bihugu bya Guinea Conakry, Liberia, Sierra Leone, Nigeria ndetse n'ejo bundi na Senegal ikaba nayo yaravuze yuko ifite umuntu wagaragayeho ubu burwayi hanyuma na Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo ariko bikaba bivugwa yuko ubundi kiriya cyorezo kiri muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo ntaho gihuriye n'ikirimo kubera muri biriya bihugu bindi ni ukuvuga ngo hari uburyo babireba bapima bagasanga izo virusi nubwo ari zimwe ari za Ebola ariko nta sano zifitanye bivuze yuko icyorezo cyo muri Congo cyatangiye nk'uko busanzwe bajyaga bagira icyorezo ariko ikiganje muri Afurika y'Iburengerazuba cyo kikaba gifitanye isano ni ukuvuga ngo ni abantu bagenda bahererekanya ubu burwayi by'umwihariko mu Rwanda ntabwo twari twagira umuntu n'umwe wagaragayeho ubu burwayi kugeza ubu ngubu bikaba biba mu bihugu duturanye ikindi ni uko imwe mu mpamvu na buriya burwayi bukomeje guteza urujijo mu mpuguke ni uko virusi ibutera irazwi ni virusi ya Ebola ariko aho ituruka kugeza ubu ngubu ntabwo haramenyekana hari abajya bavuga bati ese yaba ituruka mu nyamaswa cyane cyane nk'inguge cyangwa uducurama nibyo koko inyamaswa zimwe zo mu mashyamba bagenda bafata bagapima hari izo basanga zibana n'ubwo burwayi ndetse n'uducurama ariko kugeza ubu ngubu ntabwo impuguke mu by'ubuzima zari zabasha kumenya neza aho iyo ndwara ituruka akaba ari nayo ntandaro yaba yo gushyiraho ingamba z'uburyo ishobora kuba yakumirwa rero abenshi kugeza ubu ngubu bavuga yuko wenda ari impamvu yuko abantu begereye amashyamba cyangwa se bakunda guhiga izo nyamaswa bakazirya ariho uburwayi bwa buturuka ariko izo ni hipotezi yego ariko ntabwo bizwi neza kugeza ubu ngubu aho uburwayi bwa buturuka
twafata ko bikiri amayobera Manguine nawe wandika kuri Facebook wagize uti yewe mana ukomeze urinde urwanda rwawe iki cyago uriyambaza imana we hano cyane rwose hanyuma ikibazo wabafitiye Dr. Nyatanyi Manguine ni ikihe
wabo nshaka kubaza muganga urabona ku mupapa na Congo numvise yuko hari uburyo bari gukoresha bapima umuriro kugira ngo batambukana icyorezo mu Rwanda nibaza ubwo bwaba buhagije bwo gupima umuriro ikindi kibazo nari mfite cya kabiri ese n'abaganga bo mu masantere do sante nabo barahuguwe bihagije
Dr. Thierry Nyatanyi mwamusubiza
navuga yuko mbere na mbere nk'uko nabivuze uburyo bwo gusuzuma abantu ku mipaka ubundi ni uburyo bwiza cyane bwo kubanza gukumira umuntu wari wese wagaragaye ubwo burwayi kuba yakwinjira mu Rwanda. Nababwiye yuko kimwe mu bimenyetso by'indwara ya Ebola ni ukugira umuriro mwinshi. Ni ukuvuga ngo nicyo kimenyetso cya mbere umuntu abanza kugira, wenda mbere yuko n'ibindi byose bikurikira, ariko umuntu agira umuriro mwinshi. Ni ukuvuga ngo rero ibyo tukora ku mipaka ni ukuvuga ngo buri muntu wese wambuka yinjira mu Rwanda ava mu bihugu duturanye, ni ukuvuga ngo uwo muriro abaganga bafite ibikoresho ku buryo bahita bamupima bakamenya koko niba afite uwo muriro mwinshi, ku buryo bahita bamenya icyo gukora, cyane cyane yuko abenshi niba bafite umuriro mwinshi ubundi nuvuga ngo agomba kubanza kwivuza. Hari abaganga baba bahari ku buryo bakurikirane hafi kugira ngo bamenye niba atari umuriro waba uterwa n'ubwo burwayi. Icyo rero kikaba ari igikorwa cyiza cyatuma ibyo byose nta muntu wakwinjira mu Rwanda afite uwo muriro. Ariko nk'uko yabivuze kandi nk'uko nabivuze kare, hari igihe wenda umuntu ashobora kuba yaranduye ariko ataragaragaza bya bimenyetso akaba yakwambuka yinjira mu gihugu.
Aho ni ikibazo kiri,
nibyo nababwiye yuko n'ikibazo kiri. Ariko nibyo nababwiye yuko cya mbere na mbere usibye n'abaganga bo muri za hopitali twahaye amahugurwa, twahaye amabwiriza, bazi iby'icyo kibazo ku buryo bafite ubumenyi buhagije bwo kuba bakurikiranira hafi niba n'umuntu aje kwisuzumisha, ku buryo bahita bamenya niba icya mbere uwo muntu yaba yaragiriye ingendo muri ibyo bihugu wenda tuvuga nko ubu burwayi. Ubwo bumenyi barabufite kandi bahita bihutisha uburyo bwo kuba batahura koko niba iyo ndwara yiyo. Ariko nanone nk'uko nababwiye n'abajyanama b'ubuzima hari ikibazo yabajije bavuga ati ese n'abaganga b'ubuzima sante nabo twarabahuguye, bahuguye ku buryo buhagije, bahawe ibikoresho bihagije, bahawe amabwiriza ahagije, ndetse n'abajyana mu buzima bose barahuguwe. Bivuze yuko nubwo umuntu yaba atagiye no kwivuza yagumye mu rugo iwe atabashije kubona uko ajya kwivuza, ibyo byose mu midugudu yose yo mu Rwanda hari abajyana mu buzima baba bahari ku buryo bashobora kuba bamenya uwo muntu uburwayi afite cyangwa se n'ibyo bimenyetso niba byamugaragayeho, bakaba bakwihutisha kumenyesha abaganga n'izindi nzego zose mu rwego rwo kuba bakumira hafi icyo cyorezo.
Dr. Nyatangi ndabashimiye. Hari umwe watwandikiye witwa Twizeyimana Thomas yagize ati nge mumbarize, aragira ati birashoboka ko Ebola yagaragara ku muntu uri imbere mu gihugu nta gihugu kibasi wigeze atembereramo ngo habe no guhura n'uwatembereyeyo ngo Ebola niko bivuga ngo igenda mu muyaga ku buryo yakwira hose.
Oya, cyambere navuga nuko Ebola itagenda mu muyaga, ntabwo ari nka za ndwara dusanzwe tumenyereye z'ibyorezo z'ibicurane mujya mubyumva. Ntabwo yanduje, icyo natangiye mbivuga yuko ari ukugera na contact direct cyane cyane n'amatembabuzi y'umubiri. Kuba umuntu yagaragaraho ubu burwayi ataragize urugendo muri ibyo bihugu kugeza ubu ngubu navuga ko ari ibintu bigoranye pe. Nuko nababwiye nko mu Rwanda nta kanimwe twari twagira, rero bikaba bigoranye kuba umuntu yakagaragaraho ubwo burwayi byibuza ataragiriye ingendo muri ibyo bihugu. Gusa nyine nk'uko nababwiye hari ibihugu bizwiho nk'ibihugu bya Uganda, za Congo, mbere yaho ubundi niho twabaga tuzi yuko akenshi izo kaza Ebola bagira gutya, ugasanga abantu batangiye kurwara nta n'ahandi hantu yagaragaye ku isi cyangwa se mu bihugu baturanye. Ariko nanone bikagaruka kuri cya kibazo cy'uko kugeza ubu ngubu impuguke ntabwo zizi neza icyaba kibitera kugira ngo babashe kuba bamenya uburyo abo bantu bakwirinda.
Hari undi wa ndabacimiye cyane Dr. Nyatanyi Thierry, uyu watwandikiye nawe ikibazo nubamusa nk'aho mwagisubije, aragira ati uyu yitwa Aristide Rivuzimana, ati twe nk'abagize umuryango wa East Africa Community twosaba amaleta yacu kwitegura neza kuzitira nko gupima abinjira mu bibuga by'indege hamwe n'izindi ngamba zikomeye twamirire kure icyo kiza. Ni mu Kirundi ariko ndumva mwagisubije muvuga ko ku mipaka hari hose no ku bibuga by'indege abahinjira bose bapimwa. Niko byifashe?
Niko byifashe.
Hanyuma Ntarindwa Edouard, hari ikibazo kindi wagirira Dr. Nyatanyi?
Murakoze cyane muganga Dr. Nyatanyi. Ikindi cyifuzo nari mfite wenda nagira ngo mube mwaha inama Abanyarwanda kandi mubamare impungenge none ni manyiza kuduguri inama abanyarwanda no kwamara imungenge none no mutubwire numurongo cyangwa se nuburyo umuturage uri hasi wore wese uguho n'icyo cyago cya Ebola aho yahita yifashisha agahamagara uwo murongo ku buryo mwa byagerageza mukafata umuntu atari yakwira kwiza icyo cyorezo. Murakoze cyane.
Ya murakoze. Ngira ngo mu byo wenda nashobora kuba ntavuze nuko usibye guhugura n'abaganga hariho na gahunda yo gukangurira abaturage hakoreshejwe imiyoboro itandukanye y'itumanaho cyane cyane imiyoboro ya radio. Radio nyinshi hari spot zigenda zicaho zivuga iby'iyo ndwara, zivuga icyo uwundi umuntu asabwa mu gihe aramutse acetse yuko ashobora kuba yirwaye, no kwirinda n'izo ngendo zo kujya muri ibyo bihugu byagaragaye ubwo burwayi kugira ngo batabasha kujyayo bakaba bagarukana iyo ndwara. Hejuru y'ibyo rero hakaba hariho n'umurongo utishyurwa. Umuntu wese ushobora kuba yahamagara 114 ni umurongo utishyurwa ku buryo ashobora guhabwa ibisobanuro bihagije ndetse akabaza n'ibibazo byose yumva yifuza kuba yamenya kuri ubu burwayi. Uwo muyoboro umuntu akaba yanawukoresha ku bijyanye no kuba yashaka no gutanga n'amakuru wenda kuba umuntu yaba yacitse yuko arwaye cyangwa se yaba ari nawe urwaye ku giti cye. Ikindi ni uko hari byinshi byagiye bikorwa mu gutanga mbese mu guhugura abaturarwanda iyo ndwara, ariko nanone hakaba n'ibisabwa kugira ngo umuntu wese agaragaye ibyo bimenyetso ko yakwihutira icya mbere kuganira ivuriro rimwegereye kugira ngo babashe kuba bamusuzuma bakanamuvura, cyangwa se kuba yakoresha yahamagara n'uwo murongo utishyurwa kugira ngo abashe kuba yavuga ikibazo cyose yaba afite.
Mbibutse ko akomeje kutwumva kuri Radio Ijwi ry'Amerika, uwo murongo Dr. Nyatanyitse yaratanze ni 114 n'umurongo wa telefone utishyurwa. Mwagezaho amakuru yose ku byo mwamukeka byaba bigaragara nk'aho byaba ari nka icyorezo cya Ebola, uwo murongo 114 ntiwishyurwa. Dr. Muvuze kuri iyo ngingo y'uko umuntu ahita yihutira kujya kwa muganga, sinzi ko ari ikibazo kibareba cyane ariko gishobora kuba kibareba. Umuntu udafite amafaranga akumva ari ikibazo agiye atabasha kwishyura bigenda bite?
Ya nibyo twavuze n'ubundi, ni ukuvuga ngo umuntu aramutse adafite amafaranga, tuzi neza yuko abantu benshi kugeza ubu ngubu bari muri mituweli benshi cyane, ariko wenda n'uwaba atayirimo cyangwa se atarabashe kubona amafaranga yo kuyishyura. Ibyo byose hari uburyo abajyanama b'ubuzima bashobora kuba yababwira icyo kibazo, cyangwa se akaba yabasha kuba yagana ivuriro rimwegereye kugira ngo babanze bamusuzume barebe ibyo ari byo. Ibyo byose ntabwo umuntu yagera aho aremba afite yazahajwe n'iyo ndwara bitewe n'uko akananirwa kuvura bitewe n'uko yabuze amafaranga, cyane cyane yuko tuzi neza ko iki ni icyorezo, kandi muzi neza yuko icyorezo kugikumira bya vuba ni ukuvura abarwayi. Nibaza yuko icyo ngicyo kitaba ikibazo ku muntu wagaragayeho ubwo burwayi.
Ni ingingo nziza musobanuye cyane cyane kumvisha abantu ko iki ni icyorezo gikomeye cyane kandi cyateza ingaruka zitoroshye. Byumvikana neza ko uwakumva ko ashobora kuba afite ikibazo cy'ubushyuhe nk'ubwo cy'umuriro mwinshi cyangwa se akeka ko yaba ari nka Ebola ko yakwihutira kugera ku rwego rw'ubuzima rumwegereye, nta kuvuga ngo nta mituweli afite cyangwa se ko nta mafaranga afite, ahubwo ari ukugira ngo yirinde ko yakwanduza n'abandi bantu n'abaturanyi. Hanyuma Joseph Habimana, turimo tubagenda dusa nk'abasoza, ikibazo waba ufite ni ikihe?
Bo ikibazo nagiraga ngo mbaze dokiteri, nagiraga ngo mubaze ese ko twumva ko umuntu wanduye Ebola amahirwe make ariho yo kugira ngo ayikire, birashoboka ko bafite icyizere nk'abantu b'abahanga ko hari ubundi buryo bashobora gukora umuntu wanduye Ebola kugira ngo abashe kuba yakira icyo cyorezo, cyangwa se hari icyizere kigaragaza ko ishobora kuzabonerwa umuti wo kuyihasha burundu? Icyo cyari ikibazo cyaje. Murakoze.
Dr. Nyatanyi, urakoze cyane. Joseph,
murakoze. Ngira mu byo ntavuze harimo n'uko iyi ndwara wa mugani nta muti nta n'urukingo kugeza ubu ruzwi, ariko bikaba bigaragara ko nubwo iyi ndwara buri ujanishije nka hafi hagati ya 80% na 90% y'abayirwaye irabahitana, ariko hakaba hari n'abakira batabonye n'umuti, haba n'umuti n'urukingo, ariko ubu nabwira yuko tujanishije wenda ni nka 5% ibi rero nanone nkuko nabitangiye mbivuga yuko hari byinshi bitaramenyekana kuri indwara ya Ebola bikaba bikira amayobera ntabwo tuzi igituma abantu bamwe bakira ariko ngira ngo bimwe mu birimo gukorwa mu bushakashatsi ni ukumenya wenda imiterere y'abo bantu uko baba bateye kugira ngo ejo n'ejo bundi bamenye igituma iyo ndwara itabahitana wenda bikaba bizabavamo n'intandaro yo kuba bashakisha n'urwo rukingo bahereye kuri abo bantu ikirimo kivugwa cyane rero ni ukuvuga ngo haravugwa yuko hari umuti wabonetse ngira ngo mwumvishe yuko hari abanyamerika babiri bitwa yuko bavujwe n'uwo muti bakaba barakize ariko kugeza ubu inzobere n'abashakashatsi ntabwo bemeza ijana ku ijana ko uwo muti koko waba ariyo ntandaro yuko waba warakije abo bantu ndetse hari n'abandi babiri bawuhawe harimo ngira ngo umuganga wo muri Liberia n'umupadiri w'umuespanyol ariko ntibabashije kubaho ni ukuvuga ngo iby'uwo muti rero abantu nuko bakomeje kubivuga ariko ntabwo byari byagaragara neza yuko uwo muti waba intandaro yo kuvura abo bantu kimwe nk'uko wa mugani wasanga abo bantu baragombaga kubaho no mu busanzwe bagombaga kwishyira rero ibyo ngibyo byose biracyari muri mu bushakashatsi ntabwo byari byagaragara neza yuko ntabwo isi yose cyangwa se komunote y'abasiyantifike yari yemeza yuko koko uwo muti wabasha kuba wakiza umuntu wagaragayeho ubwo burwayi gusa icyizere gihari ni uko bakomeje kuvuga yuko urukingo rushobora kuzaboneka vuba hagati mu mwaka utaha yaba mu kwezi kwa karindwi ubwo ni ugutegereza tukazareba gusa kugeza ubu ngubu nta cyizere cy'uko hari haba hari umuti cyangwa n'urukingo
uko bikose mwabisobanuye Dr. Nyatanyi ubwo hagati aho nuko ziriya ngamba zo kuba abantu bakwirinda cyangwa se bakumira kiriya cyorezo bakurikiza inama bahawe baba bazikora mu gihe urukingo cyangwa se umuti bitaraboneka ngusorezeho twinjize mu bwato Mangwine hari ikibazo kindi usigaranye titabajijwe Dr. Nyatanyi ngo kimuhe
ndagifite nshaka kubaza Dr.
kigufi cyanyuma
ikibazo cyanjye nshaka kubaza Dr. igihe icyorezo kigufatiye kigaragaza ibimenyetso kikumazemo igihe kingana iki
nibyo nahereho kare mvuga yuko ni hagati y'iminsi ibiri n'iminsi 21 kandi murabizi ko abantu batandukanye cyane cyane mu miterere yabo mu buzima ni ukuvuga ngo hari umwe indwara ishobora kuzahaza cyane cyangwa se agahita yigaragaza vuba hari n'undi wenda umubiri ubanza kuyirwanya akagaragaza ibimenyetso nyuma y'igihe gusa navuze yuko ni hagati y'iminsi 2021 ni ukuvuga ngo umuntu wagize wanduye Ebola ashobora kurwara ku munsi wa kabiri cyangwa se undi akandura ku munsi wa gatanu cyangwa wa cumi cyangwa wa cumi na kane ariko nk'uko nabivuze ntabwo ashobora kurenza iminsi 21 ataragaragaza ibimenyetso yaranduye iyo ndwara ya Ebola yuko iyo urengeje iminsi 21 byitwa yuko waba waragiranye kontakiti cyangwa waba waranduye iyo ndwara ni ukuvuga ngo ntabwo iyo ndwara irwaye ntabwo uba warayanduye
ndabashimiye cyane rero Dr. Nyatanyi tuvuganye ari Kigali mu Rwanda ndabashimiye n'aba bashyitsi bitabiriye gahunda zacu zo kugira ngo badufashe kubaza impuguke Dr. Nyatanyi ku bijyanye n'icyorezo cya Ebola n'uko ingamba zafashwe mu Rwanda zihagaze ndetse n'uko abaturage bakirinda mwese rero ndabashimiye namwe kandi mwakomeje gukurikira ikiganiro cyacu uyu munsi ndabashimiye cyane nongera kandi kubatumira kwitabira programu zacu mu buryo bunyuranye mushobora kubaza ibibazo mushobora kutugezaho amakuru anyuranye ndetse no kutubwira uko byifashe aho iwanyu gusa uyu munsi twagarutse kuri iki cyorezo cya Ebola gikomeje kuyogoza akarere ka Afrika y'Uburengerazuba nk'uko kandi mwabyumvise icyorezo cya Ebola cyageze no mu gihugu gituranye cya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi nongera kandi kubashimira mwese mu izina rya Radio Ijwi rya Amerika mwese mugire ibihe byiza.